ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1994 umusore wari umusirikare Jean-Claude Muragijimana wari mu ngabo z'u Rwanda yakundanye n'umukobwa Clementine Kampire wari utuye ahitwa Irutsiro muri Byumba. Muragijimana yagiye ku itabaro amusiga inyuma mu kwezi kwa 1994. Kampire yibaruka ikibondo amwita Jean-Marie Nambajimana. Ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karama umudugudu wa Kiyovu.
Ndi gushakisha papa wanjye bita Muragije Imana Jean Claude.
Uramushakisha mwatandukanye ryari?
Yabanaga na mama ubwo intambara yateraga muri 1994 nibwo yagiye.
Yabanaga na mama wawe hehe?
Bakundanye Rutare ariko ntabwo babanye yamuteye inda agenda yaramuteye inda.
Icyo gihe papa wawe yakoraga iki?
Yari umusirikare
mu ngabo za leta y'u Rwanda muri 1994.
Yego.
Yari afite irihe peti?
Mama ntabwo nigeze ndimubaza iby'ipeti yari afite.
Ntabwo wigeze umubona ku ifoto ngo urebe uko yabaga yambaye? Nta foto yasigiye mama wawe?
Nta foto yamusigiye.
Hanyuma batandukanye 1994 bitewe n'iki? Bitewe n'uko umugabo yagiye ku rugamba agasiga mama wawe nyuma yakujye kubatandukanye gute?
Yamusize agiye ku rugamba.
Icyo gihe wowe wari utaravuka rero?
Nari ntaravuka.
Wavutse ryari?
Navutse muri 1994.
Mu kuhe kwezi?
Ukwezi kwa 9.
Hanyuma se uyu papa wawe Muragije Imana ushakisha yakomokaga hehe iwabo? Hari amakuru uzi yaho yakomokaga?
Yakomokaga cyahoze ari perefegitura ya Kibuye.
Ku Kibuye bakubwiye komini yakomokagamo?
Oya, ntabwo bigeze bayimbwira.
Mama wawe we yakomokaga mu yihe perefegitura yakomokaga hehe?
Yakomokaga i Rwamiko, i Rutare.
I Rutare ya Byumba?
Yego.
Hanyuma se mama wawe nduva ari waguhaye amakuru uracyari muto, yigeze akubwira ko papa wawe yarebye inyuma yashubije amaso inyuma akamushakisha barakomeje kuvugana? Nahe makuru mama wawe yaguhaye kuri papa wawe?
Bitewe nuko nyogokuru wanjye yapfuye, mama agahugira mu bw'imiryango bakaza kumufungisha bari gupfa imitungo. Mm-hmm. Nabakuru be papa amakuru numvishe nuko ashobora kuba ariho akaba yarohereje ibaruwa ikaburira ahantu bita Cyamuta.
Iyo baruwa yayohereje ariye?
Ayohereza ntabwo twari tuzi aho yavuye, bitewe ko ari yohereje ibaruwa itumenyesha aho ari. Ntabwo bigeze bayisoma bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe. Uwo ibaruwa yagezeho ntabwo yigeze ayisoma, yarayibuze bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe.
Ibaruwa yaraje yandikiwe mama wawe basanga ari muri gereza, ntibayifungura baramutegereza, nyuma barayibura?
Baje kumbwira yuko ibaruwa bayibuze.
Iyi baruwa yageze Cyamutara mu wuhe mwaka?
Hagati y'1999 ubwo intambara yari yarangiye nibwo papa yaje kohereza iyo baruwa.
None se mama wawe kuva afunguwe avuye muri gereza yagerageje kumenya amakuru ya papa wawe? Hari uburyo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane?
Nta buryo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane. Nuko ayo makuru ariyo mama yaje kumpa ambwira yuko ibaruwa yaje gutakara, ariko ambwira yuko yaburiwe igihe Gaseke. Nyuma y'intambara nta yandi makuru yitigeze tumenya, ariko bitewe ko iyo baruwa yoherejwe nyuma y'intambara turamye yuko ashobora kuba ariho.
urahamya ko ashobora kuba ariho ukumva ko ari muri Congo uretse iyo baruwa hari akandi kanunu kakwemeza rwose ko papa wawe ari muri Congo nta handi handi yabari
nta akandi kanunu nako nta kandi nako
wowe unyandikira ushaka kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka kumenya makuru ya papa wawe uramushakira iki wara ufite imyaka 29 uri umusore uwo mu papa ntumenya uramushakira
iteka ari papa wambyaye ndifuza kuba namubona nkamumenya nkamenya papa wambyaye
mbese iyo uganira na mama wawe akakureba uko uteye igihagararo yigeze akubwira ko usa naso
yigeze abimbwira
wumvise umeze utabikubwiye ko usa naso
wumvise ari ibintu binshimishije cyane ariko nkabura nsaba imana yuko nagira amahirwe yo kugira ngo mbe nabonana na papa wawe
none se nambaje imana niba papa wawe muragije imana kumva ubungubu muri kano kanya aho yaba ari hose mubwire icyo ushaka kumubwira mubwire icyatumiza hano mu kiganiro agasaro kaburaga
papa ni ukuri naravutse mama yambyaye bamubaze yambyaye ubundi umwana umwe kuva wagenda nta wundi mwana mama arabyara ariko nimba aho uri hose uri kunyumva ndakubwira yuko papa nkukunda njyewe ndiho na mama ariho nuko we witwa Mukagatera ariho ariko sogokuru yaragiye ariko byibura nkubonye nkakubona nka papa wambyaye byanshimisha nukuri ndagukunda
Jamari Nambajimana
Karame
urakoze cyane kuba wandikiye ibaruwa y'urukundo papa wawe niba ariho akaba kumva cyangwa se hari n'undi wo mu muryango we ukomoka mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye ubu hitwa Karungi komine ntabwo tuyizi ariko waba yari afite umwana mu gisirikare witwa Muragijimana Jean Claude wabaye Rutare ho muri Byumba akaba we yarakomokaga ku Kibuye Karungi abo mu muryango we rero mwamenya yuko mufite umwana Jean Marie Nambajimana ushakisha papa we ushakisha n'umuryango niba haraho muri muri amahoro muzaduhamagara hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze ngaho rero Jean Marie Nambajimana wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nawe abane nawe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri baratandukanye bitewe n'ibihe by'amage Habineza Damascene atandukana na Habyarimana Narcisse Habineza ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama hashize imyaka 31 aburanye n'umuvandimwe we
kiganira rero bishize nari natanze icyifuzo cyuko mwashakira umuvandimwe wanjye wari warabuze
uwo muvandimwe wawe ninde
yitwa Habyarimana Narcisse
yaburiye he ryari
urumva duherukana muri 1990 yari yaragiye mu gisirikare ariko kuva yajya mu gisirikare ntitwongera kubonana era ntambara yo muri 1994 yarabaye ntabwo yigeze agera mu rugo gusa twumvise ko ashobora kuba yarahungiye Brazzaville
none se mbere y'uko ajya mu gisirikare mwari mutuye he
twari dutuye mu karere ka Rusizi icyo gihe ariko cyari cyitwa komine Kamembe mu perefegitura ya Cyangugu
ajya mu gisirikare muri 1990 yari afite imyaka ingahe
imyaka sinyibuka neza ariko yari iri muri yari ari kugera muri 20
mwari mutuye muri komini ya Kamembe hanyuma Habyarimana Narcisse mukuru wawe ajya mu gisirikare kuva muri 1990 kugeza muri 1994 nta bugeze umubona
ntabwo nigeze mubona
hari amakuru se wari ufite ko ariho kwagikora kwakiri mu gisirikare
makuru ya nyaheruka numva ko yahungiye Brazzaville nayabwiwe na muramu we urumva igihe cyaje kugira arashaka ariko ashakira hanze noneho muramu we akajya bakomunikana aza kumpa nomero yiwe turanavugana rwose ambwira ko ari Brazzaville noneho igihe kiza kugera rero nkajya muhamagara telefone nticemo kugeza na n'ubu telefone ye narayibye.
None se icyo gihe muvugana mwaraganiriye mu huzurugwiro?
Twaraganiriye duhuza urugwiro akajya mbaza amakuru yo mu rugo nanjye nkamubwira ariko igihe kiza kugera nyine turaburana kuri telefone.
Mwaburanye kubera wowe cyangwa kubera we? Ni we utarashatse kongera kukuvugisha cyangwa se kubigora muhamagaraga gusa telefone nticemo?
Naramuhamagaraga telefone nticemo kugeza na n'ubu.
None se abo baramube baracyavugana nawe?
Mbo muramu we nawe duheruka na kera kuko icyo gihe twabanaga mu karere kamwe ariko njyewe nza kuva kera nzi Kigali noneho rero kubera bimwe byo guhindagura amatelefone ntitwongeye kuvugana nawe hashize imyaka myinshi naje no gusubira kureba aho yaba yaratuye nsanga harahindutse cyane utamenya ahantu abantu bagiye basubwaturana gutya amakuru abura gutya.
None se akubwira ko ari i Brazzaville yakubwiye agace ka Brazzaville yarahereyemo yarari mu nkambi yarari mu mujyi rwagati yakoraga iki?
Ntabwo yigeze nsobanura ngo ari mu nkambi cyangwa se ngo ari ahubwo yambwiye ko yari asigaye akora akazi ko kudoda.
Yakubwiye yuko akitwa Habyarimana Narcisse?
Yego.
Icyo gihe muvugana hari muhe mwaka?
Imyaka ko numva ashize nk'imyaka igera mu myaka igahera ibyo byose igera muri 12 gutyo.
12 mutongeye kuvugana. Ababyeyi banyu baracyariho?
Nta mubyeyi wacu n'umwe ariho kuko mama yapfuye nge maze icyumweru mvutse.
Komera.
No, papa we yaje gupfa hashize imyaka 6 apfuye.
Komera. Hari abavandimwe bandi ufite?
Abavandimwe ndabafite.
Ni ukuvuga rero yuko ayo makuru yo gutabaruka kwa papa wawe ntabwo mukuru wawe Habyarimana Narcisse yayamenye?
Ntabwo yazi.
Wamubwira amakuru y'abo bavandimwe bandi baraho bari hehe? Bari Kamembe? Baraho ngaho muri Gasabo? Bari he?
Umuvandimwe mushiki wanjye nkurikirana we aba muri Gasabo. Noneho abandi bavandimwe hari undi mushiki wanjye nawe wavuye Rusizi ubu ngubu asigaye ari Butare i Huye. Noneho abandi bose baracyari Rusizi.
Okay. None niba muri kano kanya mukuru wawe Habyarimana Narcisse akumva mperuka kuvugana hashije imyaka myinshi igera kuri 15 niba koko ari Brazzaville akaba akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira aho mwari mugereje muganira icyo gihe? Niki kitumye ugaruka mu kino kiganiro kuza kumushakisha?
Ndumva ngize Imana akaba ari manyumva rwose yashakisha uburyo mvugisha kuko urabona ninjye muhungu usigaye mu muryango. Mbega kuva na kera naramukundaga tunaganira namushishikarizaga gutaha kugira ngo nibura tube twabonana dufatanye. Ubu rero ngize Imana akaba nyumva rwose nakumva umutima wanjye wongeye kumera neza ariko nongeye kumvisha ijwi rye.
Habineza Damascene uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Nyarutarama ukaba ushakisha umuvandimwe wawe Narcisse Habyarimana ukeka ko ari muri Congo Brazzaville. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ukabura gakomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'igihumbi 1990 nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se akaba yaratuye ku Kabusunzu uwo mwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro ashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
ikintu kingana mu kiganiro gatoro kaburaga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye ubwo nibwo 94 kitampunga mungana na mukadata bajyaga bangi kujya mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriwe muri iyo nkiyo ntari umusore wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94 noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ariko mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara noneho muri 2014 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze mbaza famiye twari twahasanze ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye barambwira ati akumva agakongo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero n'ibyo yanshakire rwose nzambwa ari ibyo n'inda yabo akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho yitwaga Kabusunzu Kimisagara ansiga aho ngaho aragenda rero ntabwo ndamenya n'inda adahari ntabwo mbizi nagira ngo izambarize
ni iki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabwo nigeze nyine barambwiye hari imba ngo yarafashwe nk'uko batabanye icyo nibaza ko tuba papa rero amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimisobanura ntabwo nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayambenye bamwe n'isura ntabwo nigeze nkumenya nta n'umuntu wigeze abasha kubisobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidatinda nande
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari ndakibu we yari afite kimihura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we ntasigaye mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Kongo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Kongo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama n'inda yaba abizi cyangwa ataramumenye n'inda abayo cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Gatsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bugeze ukigira
nubwo nyine mu Gatsata nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku Muhima nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze kuko
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uzi ndimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye.
Oya ntabwo yigeze yambwira. Aje kandi twita twitanguka tuza nge nawe se n'umuntu ndakubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amenye.
Kuwa nyuma hunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda.
Oya aje
Imana imuhire uko ridashira.
Yego rwose kuko yaranamfashije cyane gutaza gambira ko ndinda mukibo kana neza nari muto yari ndinda ndavuga ko ngo isaba tayatsina. Ndumva ako kajambo ako kazi nandi ndumva ko kize cyo kwimeramo we yarabizi namakuru ye neza ariko nago yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yarayaza ariko yumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana abasha kuza kugaruka mfite ayo makuru nayo yizewe kuri.
Ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafine?
Icyo kintu nari cyararigeze kunda kumbwiraho gatoya ukuntu.
Ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye ibyo bigeze ubitekereza?
Ntabwo nabitekereje ariko ndamuhungu yubwira njye ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba n'abantu kugikoze mbere.
None Diane w'amahoro, niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira Imana uwitwa Serafina wabyaye umwana hasi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa, naramukadi wakiyumva cyangwa se waba zi kwabo bantu bakundanye bakabyara umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mu mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya. Ariko reka tumwifurize kuba ariho, reka tumwifurize kuba ariho, nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana, niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza amakuru ya mama wawe utaza aho ari, niki wumva ushaka kumubwira?
Ikintu wumva ushaka kumubwira?
Yego.
Ibintu byinshi cyane, narababaye cyane, mbaye ubuzima bubi cyane bumbabaje, ajije ndavuga ngo byibura iyo nza kuba kugeza n'ubu mbutareze rurimo, yambuga ibanki neza kuba mufite, nari kuzajya mutura agahinda kose nagize nkamubwira ibibazo byose mpuye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego, ariko mubonye byibura namubwira ijambo rye gusana namubaza ikintu kimeta gusa cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho ikanti igatuma mbaho nabi cyane bikabije.
Birumvikana ko ugendana agahinda kagushinga ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi, impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya, niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye. Icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi, ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza. Birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite, gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe. Nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye, kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose bagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere. Ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva, ngushimire kuba wihangana, ngushimire kuba utahakare, ngushimire kuba ukifitemo ubwo bumuntu. Ubukomeze, ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha, twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abaye ariho cyo none nkamenya ko hari cyangwa basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuze ariko basi atakirutanye n'icyo abazihagije
ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu gatsata ndetse no kukabusunzu babazi bazi rudasingwa niwe papa wawe aho mu gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana kukabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira n'amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba wara ukomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe bya dukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwene igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukagihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata Kicukiro abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali abavandimwe babiri bageze kuri Sainte Famille umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomezagana mu majyepfo yitwa Celestine Mutembera nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye aramushaka tuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga
ndarangije umuvandimwe wanjye witwa Mutembera twamuranye mu 1994
yego
ariko kwa cyo kuko yabari ukavu kuko hari mushike zakurikiranaga twabonanye mu 1995 ambwira ko ashobora kuba ari ukavu ibyo niyo yabatenda abakiriho ashobora kuba akiri ukavu
none se mbwira Ndayishimiye Mutembera Celestin umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu buvindimwe cyangwa
Nizo ni nyonge kwa data wacu. Akaba umuhungu wa Jehova. Akavuka niba bitaga kabiri na fitina nabo barapfuye. Ubwo amasasi y'abasirikare n'inkotanyi yaratangiye kuvuga muri Kicukiro nibyo twese twatangiye guhunga. Mperuka kumubona bwa nyuma tuzamuka Sainte Famille.
Mwagiranye muri Sainte Famille
oya niyo twatandukanye kuko iyo bahise bakomeza berekeza iyo gitaramo tuje dukatira Sainte Famille
nibyo mwakatiye Sainte Famille mu gumayo icyo gihe niba wibuka hari uko kwezi
hari mu kwa kane inkotanyi zigisata zikata Kicukiro
wowe uguma kuri Sainte Famille hanyuma Mutembera we arakomezaga igitaramo
wowe akomeza igitaramo barakomeza bagera no muri n'icyangwa gubambitse yambuka bagira ukavu
ninde wakubwiye ko ari ukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ari ho akiri
hari umushyike bita Fitina bitaga Fitina
yego
yari yatwaye ku gikondo
yego
aza kwitaba Imana noneho navuye ku ishuri yapfuye ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko mushiki we yapfuye ko bazaza gushyingura yamenyesha Mutembera Celestin muri Bukavu
yego
kuko amazina rero yose yari amwe uwo Fitina na Mutembera bose ari bamwe amazina yari amwe bari bayahuje kandi nawo uwo Fitina yari ati yari yahahuje ariyo niyo mitambuga niyo nta wundi ndashobora kuba ari uwo Mutembera
ubwo hari mu buhe mwaka
yasuye muri 2003
2003 kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi
ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya ari n'amakuru ya Celestin ntabwo nigeze nongeye kuyamenya
none Ndayishimiye mbwira hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije Celestine Matembera kugaruka mu Rwanda yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo cyangwa se yaba yarasanzwe hafite umuryango yagiye hasanga niki wumva kishobora kuba cyara mu bujije gutaha mu Rwanda
yaragiye agahita aturayo agashakirayo kuko niba bisiga imbarimu nawe yasigaye ari wibarera n'abana bamushiki babashiki icyo uko ari we wasigaye barera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira i Bukavu
birumvikana waba utekereza agace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
so nitwe n'ikibazo na cyasoke bituma hari ibintu njye
ari wagiye wibagirwa birumvikana nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwisegureho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Celestine mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika i Bukavu ahari ho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iri aho ngaho ho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye umushaka none Faustin niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 igihe kwa 29 mu mezi abiri 29 zaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane 94 mugize kuri Saint Famille wowe usigara muri Saint Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya rwose fata umunota umubwire icyo ushaka kumubwira iki kuri ku mutima
umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko inshuro kandi ruhazi
cyane
yajyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
yajyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adutinisha aducunga turi abana bato
yego
ibyo rero ntabwo nyabyibagirwa bituma mwibuka bigatuma mukumbura
ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona Faustine ukomere ube hafi untegereze nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shunga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komine Muvumba utaza amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse mu mwaka w'1986 ajyanwa mu kigo kigo cy'imfubyi cy'Imasaka kubera ko yari imfubyi. Nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria. Ku bantu bakomoka muri komini Muvumba muri segiteri ya Shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka. Azaduhamagare kandi mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we.
Agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi wari warahungiye mu nkambi ya Shabarabe muri Congo yaburanye n'abana be babiri bari kumwe na nyirakuru Mukamwezi Jacqueline atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagahisi umurenge wa Bweramana umudugudu wa Kabugusha.
Muraho neza Nshimiyimana Venoste.
Gukomera cyane.
Ego kinzanye mu gasaro ka Buraga nagize ikibazo cyane muri 1994 twarahunze guhungira mu cyahoze ariko ari muri Zaire tugeramo hitwa muri Congo. Ubwo duhungira Bukavu tumaze kugera Bukavu badushyira mu nkambi ya Shabarabe tuba muri Shabarabe n'abanaga n'umubyeyi wanjye n'abana babiri. Ubwo igihe kiza kugera tuza baza kutujyana mu nkambi ya Inera tugishabarabe tujya Inera na Gashusha. Igihe tumaze kugera Inera na Gashusha baza kuturasaho n'indege twarababaye cyane amashyamba ya Congo twari tumaze kuyazenguruka rwose. Ubwo tumaze kugera Gashusha na Inera baturasaho n'indege bamaze guturasaho ubwo nibwo natatanaga n'abana banjye bari kumwe na mama witwaga Nyirabahizi Virginia umwana mukuru akitwa Nyirwifura Innocenti ninaba gusenga Deo Gracias. Ubwo icyo gihe naje gutakana nabo twarashwiragiye cyane mu mashyamba abantu ubwo turi kugenda mu gisheni kinini cyane mu muhanda uza kuburana nabo maze kurana nabo bajyanye na mama n'abandi bantu bari benshi mu gisheni nagiye njyenyine ndashiragira mu mashyamba ya Congo arikari za marende za mora hose ntaho ntageze ariko ngenda ndeba abana ndababura burundu.
Dusubire inyuma gato igihe waburanaga n'abana bawe aribo Hanyurwa Imfura Innocenti na Kabagusenga Deo Gracias icyo gihe abo bana bari bafite imyaka ingahe?
Nkunga umwana yari afite imyaka 5 ariko ubwo tuva mu makambi baramaze kugira nk'imyaka 8, 9, 10, 11 gutyo kuko ntabwo twakinzemo bahise bamaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 mu Shabarabe. Ubwo tuza kujya za Inera bari bamaze kuba bakuru bamaze uwo muhungu mukuru namuhunganya afite 5 ariko ashobora kuba yari amaze kugira nk'icumi cyangwa 11 ukurikiye mama yari amuhetse ari nko mu myaka 7 cyangwa 8.
Muburana ubabura bose?
Abana bari babiri na mama wanjye.
Icyo gihe mutandukana urambwira ko mwari mu kivunge cy'abantu benshi mwari mugeze he mugana he?
Twari turi Igashusha na Inera turimo guhunga nta n'uwari uzi ahajya ariko twarakomeje turagenda bamwe twibona turi mu mashyamba ya Warikari za Masisi za Marende za aho hose mu mashyamba ya Congo ntaho ntabaye rwose narahazengurutse cyane ariko ngenda n'abarinzi abana ndababura burundu.
Nta muntu n'umwe wigeze uhura nawe ngo akubwire ati abo bana narababonye cyangwa se mama wawe naramubonye bari kumwe?
Ntawe narakomeje ndabaririza ntawe rwose ntawe nabonye.
Kugira ngo ubure abana babiri n'umubyeyi wawe mama ukubyara ubaburire muri ayo mashyamba ya Congo uzenguruke izo za Masisi nk'uko ubivuga wakuye hehe imbaraga zo gukomeza kuzenguruka ushaka abo bantu? Mbwira ukuntu wari umeze muri icyo gihe ushaka umubyeyi ushaka n'abana bawe?
Agahinda karanyishe cyane biranyobera bituma nshaka n'umugabo turabana tumaze kubana nawe igihe kiza kugera tuza gutandukana tuza kuburana bimaze kunyobera nibwo nafashe umugambi wo gutaha mu Rwanda. Bimaze kunyobera nibwo natahaga mu Rwanda maze kugera mu Rwanda ngo ndebe nabuze ko baba barahageze nsanga ntabo ariko ubwo nyuma sinzi abantu naje kubukomeza kubaririza kubaririza nza kumva ko ngo hari ahantu bageze ngo bari kwerekera ku muhanda wa Gisangani ngo habereye amasasu menshi ariko umuntu wabimbye nawe ntabwo nongeye kumubona
aho ngaho ku muhanda wa Gisangani ni naho bashobora kuba baratandukaniye na mama wawe cyangwa se bose bakaba
yego abo hantu ngo habereye amasasu menshi cyane umwakizanye undakizanye abo bantu ngo nuko byageze bahise batandukana ubwo nanjye ndatahanza mu Rwanda ndakomeza ndivunga mbaho jyenyine ubwo numvise agasaro kaburaga gashakira abantu gahuza abantu ababyeyi n'abana gahuza abantu baburanye ifo nanjye nafashe umwanzuro wo kuza mu gasaro kaburaga
ugeze mu Rwanda wigeze ugerageza gushakira mu Rwanda hari abana bagiye batoya abantu bawe bari bakiri batoya hari abagiye batoragurwa bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'impfubyi wigeze urebera mu bigo aho za Gisenyi aho za Kigali SOS yari hari yakiriye abana benshi wigeze uharebera
ntabwo nigeze mparebera nageze mu Rwanda merewe nabi hafi mu bantu nahasanga ndaza nahise rwose nta n'intege nari mfite zo gushakisha nahise ndekera aho ngaho numva ko bapfuye ndekera aho ndiyakinja ndatuza
ndakumva ndagukomeza none mbwira ndasaba cyane kugira ngo aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti nahaba gusenga do gratias ndetse na mama wawe nyirabahizi Virginia babe bakiriho babe bakumva
kumva shimi imana zose hari n'undi muyomba wanjye umusaza wa mama nawe twaje dusanga intera ariko we twarahageze nawe duhita tubura na witwaga Viana twagira umukiza Jean Marie Vianney uwo nawe twaramubuze uwo muyomba wanjye twaje tugira ngo tumusange intera nabwo duhita dutatana nawe twaramubuze kuva icyo gihe ntawuzi amakuru ye ubwo
mbere yuko muhunga mwakomokaga hehe akarere k'u Rwanda mwakomokagamo
mbere yuko mpunga nakomokaga mu cyahoze ari komine Tambwe Gitere Nyamagana Selire Nyarusange
none se niba aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti haba gusenga Deo Gratias na mama wawe nyirabahizi Virginia unambwiye na muyomba wawe twagira umukiza Jean Marie Vianney abo ngabo bose niba bakumva nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ndasaba cyane ngo bakiriho bakumva niki ushaka kubabwira
umva babaye bakiriho banyumva turabakunda turabakunguye babaye bakiriho agahinda karatwishe abavandimwe turabakeneye inshuti zirabakeneye babaye bakiriho bakatwumva bazatumenyesha ko bakiriho bakaduhumuriza bakadukomeza bakababaro karanyishegeye mama wabo bana no kurya ndarya ntibingera ku nzoka agahinda karanyishe ubwo ntabwo nabona uko mbiza ugashima imana
komeza ukomeze utegereze uwizeye kuba ushoboye kubatabariza kubashaka kuba ushoboye kubavuga nabyo ni ugukira ukomeze utegereze uwizeye nitugera icyo tugeraho tuzaguhamagara nongere ngushimire kuba wowe kimwe n'abandi benshi mwizera ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha sima Imana ze ntusi Imana ijye ibakoresha nari nariyifuje ijwi ryawe kuvugana nawe Imana ihabwe icyubahiro
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wikikintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
abana babiri b'abahungu bajyanwe mu kigo cy'imfubyi cy'Imashaka nyina amaze kwitaba Imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mu kazi cyeye Clarisse atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda mudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye
ikintu kizana mu kiganiro no kurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 1990 none wari amaze gupfa muri 1990 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana nabo mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Masaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari ufite wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndo bamuhaye yarafite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari ivu hari Kigoma nyine duburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twajya ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga abaganga bane batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga bane Frida nyine wasindana umudamu we hari ubwo niyo batugejeje k'uwo mama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho nta bandi bantu mu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari haye mama arume ari ko nyine ntabwo bari batwitayeho kwa papa naho urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore
none se mama wawe yitaba Imana papa wawe yari akiriho
yariho n'ubu ngubu ariho
ubuse abahehe
ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana abo bana tuvinwe kwa mama mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri na mukuru wanjye gusa abandi bana n'ababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore mama nawe yari yubakiwe aho nyine arindi hibe aho ngaho
none ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi
yego mukuru wanjye niwe wari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye
hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru
yari afite imyaka ingahe
we yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri ntabwo dufata inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga nta wundi wo kubitaho
hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe
njyewe nabagejeje nyine aho kuwo mumama abashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi bajyanye Masaka bajyanye na mukuru wanjye
hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari nabe basigarayo
yego
kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenya aho bari na yahe makuru ufite
nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo nibo nyine bari bato babanaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva bindiyo bigeza muri 1994 umwaka uko ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana nibona ari igihe wisanze igihe nyine nyine
abo basaza banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cy'Amasaka bari bafite imyaka ingahe
harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo umutwe yaratabizije umwaka yari afite hagati y'amezi 9 n'umwaka ubwo sinaba nibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva
yego
ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2 hagati y'imyaka 3 n'4 kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato ntabwo nimva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute ubwo rero yari umwana uzuka nje mbese wabwira ngo cyaraha akahicara kongo utigaje umuntu zo ngwinjira mu nzu yangwana mbese w'incuke nyine agakimya akahita tunine gutyo
amazina yabo na yahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde
Baganda Akiritimana Kalisa umukuru
yego
yitwaga Akiritimana Jean Claude
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye
Ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine niwe nari kubaza amakuru kuko niwe wari uzi naho yabajyanye uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugeza na n'ubu nta makuru mfite amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyi leta sinzi ngo babahunganyishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza
ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari ariko se mbere y'uko bagenda uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 94 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese yigeze bamenya mwebwigeze yajyaga babwira ati bana mumeze mute urambwira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
nyine hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwacu nyine turabana akajya nyine adutumaho tugatumiza se mu sure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza mwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'imfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kujya kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira
suhuza Natirutse Imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza Nakize Imana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo kumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
uwitwa Iribagiza Beatrice arashaka irengero ry'abavandimwe be bane baburanye muri 94 ubwo bahungukaga bava muri Congo ahitwa Ibibwe muri zone ya Masisi. Ababyeyi babo bari barahunze mwaka w'1959 maze bose baza kugwa mu buhungiro. Se yitwaga Rutazibwa Agustini, akaba yaravukaga I Butare, naho nyina akaba Suzana Mukankaka, wakomokaga mu Bugesera. Ndakira Iribagiza Beatrice.
Twatandukanye mu gihe cyo gutahuka.
Mu wuhe mwaka?
95.
Mwatandukaniye he, mwari mugeze he mutahuka?
Twari muri Congo nyine.
Mwari muri Congo. Hanyuma abavandimwe mwatandukanye amazina yabo na yahe, ninde nande?
Rata muri za Odeta.
Yego.
Zubiza Berenari, Umurisha, na Bor.
Urambwira ko mwatandukanye mugeze muri Congo, ariko Congo nyine mwari Congo hehe, mwarahitwa he?
Mwari Masisi
mutaha mu Rwanda. Hanyuma se kugira ngo mutandukane mutahuka byagenze gute? Fata kane gatusobanurire.
Urabona kubera tutari tuturanye neza, buri muntu yagiye atahuka ukwe.
Hanyuma uratahuka ugeze mu Rwanda usanga ntibahari. Nta makuru se wamenye y'icyatumye badataha?
Gusa numvaga amakuru ngo bari Gisenyi, ariko sinagiye kubashakisha yo ngo menye ngo bari.
Mbese Iribagiza, mbere y'uko muhungira aho muri Congo, mwakomokaga mu kahe gace k'u Rwanda?
Njye navukiye muri Congo, ntabwo mbizi.
Wowe wavukiye muri Congo? Wavukiye nawe Ibibwe?
Ibibwe niho navukiye.
None se abavandimwe bawe turabashakira he? Turabashakira I Masisi, tubashakire he? Nta gakuru kabo wigeze umenya? Nta muntu wakuri yakanaga kubwira ati abavandimwe bawe yaba Ruzibiza, yaba Vestina Mpozari, yaba Batamuriza, yaba uwo Bora wambwiye? Nta muntu wigeze akubwira ati abavandimwe bawe narabarabutswe?
Gusa bakwari kumva amakuru ngo bari Igisenyi gusa.
None se Igisenyi ko atari kure naho ngaho I Rubavu, ni iki cyakubujije gufata imodoka aho ngaho Nyabugogo ngo ugende wigabe urebe baririza, urebe nimba wababona?
Ubwo nyine ni ubushobozi bukeya.
Ariko ubushobozi ububonye wanyabukirayo ukagira ukabaririza?
Nagenda ngashakisha, wenda sinabura n'umwe nabona.
Umuntu wakubwiye ko ashobora kuba ari ku Gisenyi ninde?
Ntabwo tukiri kumwe uwo muntu rwose, ubu sinzi n'aho aherereye.
Mbese aba bavandimwe mutandukana bose muva inda imwe cyangwa se n'abo mu muryango?
Oya, tuva inda imwe.
None se ko mwari Masisi, mwari muhamaze imyaka myinshi, mwageze muri 59 muhitamo kugaruka mu Rwanda, ariko uburana n'abavandimwe, birumvikana niba hari amakuru avuga yuko bashobora kuba baraje bakaguma I Rubavu? Birashoboka kubera ko I Rubavu ni Rwanda, niba barageze aho bakirwa akavuga ati gutubonye I Rwanda tukaba tubonye aho dutura tugumye ahangaha? Ndasaba cyane kugira ngo niba hari umuntu wabamenya abavandimwe bakomotse I Masisi, barimo Ruzibiza Berenari, barimo Muhoza Alivestine, barimo Batamuriza Odeta, Bora ryo nta rindi zina bambwiye, ariko uwabamenya akaba yatubwira. None mbwira amazina y'ababyeyi bawe. Papa wawe yitwaga nde? Mama wawe yitwaga nde? Kugira ngo nibiyumva bazimenye. Papa wawe yitwaga nde? Ababyeyi bawe bombi amazina yabo?
Papa yitwaga Rutazibwa Augustin na Suzana Mukankaka.
None abavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya, Beatrice Iribagiza, niki ushaka kubabwira umaranye iminsi imyaka ufite ku mutima uvuga uti muvandimwe wanjye uwo ari we wese, yaba Vestine, yaba Benari, yaba Odete cyangwa Boru, wanyumva? Dore ijambo rindi ku mutima ushaka kumubwira hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Yewe, icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira nyine ko iriho mpari, ngira urindo nyine, wenabo bamenyesha aho baherereye wenda umuntu agashaka uko yabagera.
Urakoze cyane kuba baje mu kiganiro agasaro ka Buraga. Ndahamya ko bazakumva vuba bari mu Rwanda kandi muzongera muhure bidatinze. Ndagushimye cyane Beatrice bageze kuba baje mu kiganiro agasaro ka Buraga, kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Bashimiye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 3 4 6 nongere igisubiremo 001 2 0 7 3 4 6 na ubutaha mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.